brand for my beta, rock it.
Who do you want? Who do you wanna?
Yo, yo, Kishan once again with more fire. Kuma pesa, watch me.
Uri kuna, ana winji biririmba, baby. Uri weka, ana winji biririmba, baby. Uri kuna, ana winji biririmba, baby. Uri weka, ana winji biririmba, baby. Uri kuna,
weka bebe nini bebuku. Aye mungo kariki wechi kumiraj kunu. Bobo, tuna wachudo. Tom, kana neno kumichunya doko yom yom gleni kunairo wana we are west night wa marara komar mimuti manalo wana we are west night imarma bebe mitungo kadi loya because our love is so royal, it's so royal. I promise I'll bring you in rimba nangwanjo kudinika atungu pitu rimba for a house party, let's party today.
Ana winji biririmba, baby.
Uri weka.
Ana winji biririmba, baby.
Uri kuna.
Ana winji biririmba, baby.
Uri weka.
Ana winji biririmba, baby.
Uri kuna.
Mumbe ini ndani ndongoba. Chama cha Mungu ba.
Bila wewe, bila wewe, penzi siwezi kupata usingizi. Nirudie nyumbani tuishi pamoja, pamoja. Nirudie nyumbani tuishi pamoja, pamoja. Tatizo ya nini, shida ya nini?
Onibalie.
Nifanye nini, shida ya nini?
Onibalie.
Niache nini, niafanye nini? Onibalie. Ana winji biririmba, baby.
Uri kuna.
Ana winji biririmba, baby.
Uri weka.
Ana winji biririmba, baby.
Uri kuna.
I promise I'll be here.